dala kimi ikhiziyo ehlanzekile eyo uphinde uvuse umoya uvuse Dala ke mehle seyo Dala ke mehle seyo Ehlanze ngileyo Ayiba Awube sufusa umoya Busumbo
Umoya wakho, ay, ay, in twelve.